baqeda bonke. Ngikumobishini ngithele ngingeni, ngiqashule kufeni. Mandla ngazalanga, xolisa ngonanga, ngikhatheli lamanga. Andingo, tolani ino wami, thokozisa umoya wami. Andingo, tolani ino wami, thokozisa umoya wami. Sengikahle zephuka mina, kanduthando lwabanjani, kanti le ndlela ime kanjani. Upho wami umayidali, kanti ushelwa kanjani. Phansi naphezulu ngifuno wami. Isha mina nesho kuthandwe, le ngqondo ngiphasa indonge. Abanye bangithanda ephaketheni, abanye ababhele eklabhini, omunye ungafuma usenkambini, akaphumi nasendlini. Ishwa mina nesho kuthandweni, le ngqoli ngiphose indongeni. Andingo, tolani ino wami, thokozisa umoya wami. Andingo, tolani ino wami, thokozisa umoya wami. Andingo, tolani ino wami, thokozisa umoya wami. Andingo, tolani ino wami, thokozisa umoya wami.
Sengikahle zephuka mina, kanduthando lwabanjani, kanti le ndlela ime kanjani. Upho wami umayidali, kanti ushelwa kanjani. Phansi naphezulu ngifuno wami. Ishwa mina nesho kuthandwe, le ngqondo ngiphose indongeni. Andingo, tolani ino wami, thokozisa umoya wami. Andingo, tolani ino wami, thokozisa umoya wami. Abanye bangithanda ephaketheni, abanye ababhele eklabhini, omunye ungafuma usenkambeni, akaphumi nasendlini.